IKMZiki.com.
Best quality.
Ura!
Nituana manda taila taila. Kampuni ya mataila.
Essential ya Zina. Zina kabisa hapo. Lisaba hapo.
Yoko ni susa.
Umo.
Bato.
Manda. Manda.
Pasewa misenio. 20 na senio. Pasewa misenio. 20 na senio. Mama comes to work to carry to the next shine. Comes to work to turn to the next shine. Comes to work to carry to the next shine. Yo, I go chase it to the next shine. Comes to work to the next shine. Comes to work to carry to the next shine. Come on, money call it to the next shine. Yo, not to pop a gap to the next shine. Every mama get game for a while, it's your short. It's your short. You may sound working that for 40. For 40. You know my mate and pull out your coat. Your coat. Play money to fun and show. Oh, mama, play game. Where I wire is your duty. You mean I'm working that for booty. That for booty. So I know my mate and pull out your booty. Play money to fun on the show. It's your mama where I bank a fun and I'm on for my seat. I show you so only one pun about the paddle door. Who cook a fun and I'm on for my seat. I come out to cut the cut the pun about the paddle door. Who cook a fun and I'm on for my seat. I show you so only one pun about the paddle door. Who a bank a fun and I'm on for my seat. I come out to only one pun about the poor. Pun about the poor. Work it bam poor. Work it bam poor. Work it bam poor. Pull on by the pull up, work it bam pull up, work it bam pull up, work it bam pull up. Work it bam pull up. Wakuna mwana kwari sema mama o, kwa bongwa tuludi tena. Una leo sasa una, na maisha bongo na muona. Kuna chafu ya kwari nena dada o, kwa bongwa tuludi tena. Una leo sasa una, na maisha bongo na muona. Kashindwa kukaza, na maisha watu karegeza. Kumbe kashindwa kukaza maisha watu karegeza. Kampa na ule twende kumpa ya kasa. Kampa machisi wote kashindwa kukaza. Kampa na ule twende kashindwa kukaza. He ha kumpa ya kasa. Kampa na ule boy kumpa ya kasa. O mama machisi wote kumpa ya kasa. Kampa lode nyumbani kumpa ya kasa. O na maisha watu kumpa ya kasa. Kampa lode nyumbani kumpa ya kasa. O mama machisi wote kumpa ya kasa. What's your action? Turn the action. What's your action? Turn the action. Action, action, turn the action. What's your action? Turn the action. Bitch, I'm body of fortune. No, my catch on your fortune. I find any short. When I'm sure I'm on this fortune. Bitch, I'm body of fortune. No, my catch on your fortune. I find any short. When I'm sure I'm on this fortune. Eti mama tuwa kula mari, wana kula mari. Tuwa kula mari, wana kula mari. So siku babu, achaje wakari. Tuwa kula mari, wana kula mari. Tuwa kula mari, wana kula mari. So siku boi, achaje wakari. Tuwa kula mari, wana kula mari. So siku bubu, achaje wakari. Panka madiri, panka madiri. Pagiala panka madiri, panka madiri. Mtoni panka madiri, panka madiri. Utiyama panka madiri, panka madiri. Santosi panka madiri, panka madiri. Eti mama tuwa kula mari. Wana kula mari, tuwa kula mari. Wana kula mari, sio siku boy. Achaje wakari, tuwa kula mari. Wana kula mari, 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 kula, kula. Wana kula mari, tuwa kula mari. Wana kula mari, kula, kula. Wana kula mari, tuwa kula mari. Wana kula mari. Eti mama gaga mkwea wajari chochote. Wana umeza wana kenda kukote. So I know my mate and pull out the yokote. We ain't gonna do fun on this show yote. Okay, yeah, you clear what that is your chote. On a homie, so I wanna keep that for 40. So I know my mate and pull out the yokote. We ain't gonna do fun on this show. Eti mama, we a bank a fun and I'm a pamasiwa. I come out only one. Family has some kunye. Uchi bitch got ya.
Because the fighter. We just turn on you.
Kill the poo.
Cook on to nombe.
Hey. Nakubari sana mito chwabo kwa lamba. Uke skali gu.
DLC.
Bamnyori,
washa misi.
Famile zangu za DBC yapo chile ndo wa kufosi.
Manoti waba,
chilunkule,
kongwe mtampo.
Twende hapo,
amadikieru,
ato sijaona.
Sela Vespa,
metoto wa Santos.
Kisimio,
makalafela. Metoto wa kitunde hapo. Twende hapo Chief Nasiri.
Metoto wa kifule,
Sailo.
Kaba on the mix.